kazi mawuthinta ngiyashisa Kizishaya ngamandla mongibambu yayisho Timizwi qoqa indaba Tuluzo izwe Gijime kazi mawuthinta ngiyashisa Kizishaya ngamandla mongibambu yayisho Imizwi qoqa indaba Tuluzo izwe Cloud now, but man calling out, I'm high. Feel like this feeling, my soul so numb. Feel like this magic, my nigga moon. To someone in, my make believe. Get that is cut on when you mundang is and is your ganja. Baby, please, nyakela. Don't ever take this feeling away from me. Baby, please, nyakela. Don't ever take this feeling away from me. Kichime kazi mawuthinta ngiyashisa. Kizishaya ngamandla mongibambu yayisho. Imizwi qoqa indaba Tuluzo izwe Gijime kazi mawuthinta ngiyashisa Kizishaya ngamandla mongibambu yayisho Imizwi qoqa indaba Tuluzo izwe Mawuthinta ngiyashisa Kizishaya ngamandla mongibambu yayisho Imizwi qoqa indaba Tuluzo izwe Gijime kazi mawuthinta ngiyashisa Kizishaya ngamandla mongibambu yayisho Imizwi qoqa indaba